Omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni alajanidde bannayuganda n'abagamba mulina okujjumbira enteekateeka Ssejjoolole ya Policy Development Model PDM ng'eno yaleetebwa ebeere ng'ejuna bannayuganda abali obubi wabula abali obubi nga beekolera nga baluubirira okwejja mu mbeera era embi era munnayuganda awolebwa essente miliyoni ebeera nnambirira ng'eva mu Policy Resolving Fund ng'eno essente ereetebwa ku buli muluka Ebirenge junira ddala bannayuganda batandikewo emirimu eginaavaamu ensimbi n'okubeera nti bo bennyini ate beerwanako okubeera nga bejja ewabe. Pulezidenti Museveni agenda okwogera ebigambo bino yabadde Kasese bwe yabadde engazi yasagula akalulu mu bitundu gy'ataatuuka era yabagambye nti obudde buno akoze butaweera ebitongole byonna okubiteeka mu nkola ng'obudde buno amagye gali mu mbeera ennungi era gayambye bannayuganda abali mu nsozi z'e Kasese obutabeera nga balumbwa ebibambulira nga bwe gwali ebiseera biri ng'abalabbayi baviira ddala mu ggwanga erya Congo ne bajja bafuuka olunaba eri bannayuganda era agamba nti obudde buno enguudo ziri waakiri waakiri amasannyalaze gongedde okubuna eri bannayuganda enguudo ennungi amasomero amazzi amayonjo n'amalwaliro entindo zizimbiddwa nga bw'olabira ddala ebikoleddwa NRM olina okukkiriza nti eggwanga ligenda liva ewabi awo nno wasabidde bannayuganda nti buno bwe budde mwongeremu amaanyi n'okubeera nga musaggula akalulu nga mukanoonyeza bannakibiina kya NRM olw'ensonga nti NRM ye yokka eyinza okubeera nti eggwanga eritebenkeza n'okulaba ng'ebikolebwa eggwanga biyamba bannayuganda bonna Yoweri Museveni
tugenda kwongera sente mu nsako zezo ekikalo kya miliyoni kikumi kikumi tugenda kuteeka mu miliyoni bibiri bisatu abana baana abarugire mu bitebe bindi mubakiire mureke kubakanga
ati abana beetu abamaloma bindi bitebe tubahikayo kubuhereza obo tulekere batubitaako
masinja kusibu
ati mbasinja kusibu